safi tala tala sijabule yemina nayo izinsuku sezasula safi tala tala sijabule yemina nayo izinsuku sezasula safi tala tala sijabule yemina nayo izinsuku sezasula Angimenzela konke, ngimnika yonke imfudumalo Sagcina sehlukene naye, ngiyebangazi imizamo Angimenzela konke, ngimnika yonke imfudumalo Sagcina sehlukene naye, ngiyebangazi imizamo Sasiphila kamnandi, ngimnika yonke imfudumalo Sagcina sehlukene naye, ngiyebangazi imizamo Ofika usathane phakathi wethu sayihlanzana kuye Waphoqa usehlukane naye Ubelulazi isithunzi sami Ofaka usathane phakathi wethu sayihlanzana kuye Waphoqa usehlukane naye Ubelulazi isithunzi sami Ofaka usathane phakathi wethu sayihlanzana kuye Wagcine selisuka kimi Ubengilulazi emphakathi Sasihlala Hlala sijabule yimina naye izinsuku sezahlula kodwa
My turn, we'll find you in the